Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakira bi hidibe iwde Studio Tamani on e jam pokari Studio Tamani kabaruji godudu e nyaloma on kumpidite hande dum wiide hore ju leydi o ayna bami anniya den no numude curowo keso hakkunde pelle murtude de en kanyi e lamu o wi dum kina on laato gorko gorworo mem ne la notike hore ju leydi o wiide ana tawda e o anniya mawdo den no ka ande wiide wana go'o su curowo nome eli mali neno fanda jidal gadugal hande bamoko do enna yo bamude hakki non hakkitire lamde e nabantude golluji mudum fa dum yara yeso neno dewtere fewnama neno golleji burdi futtirsudi ana sawi eli mayre bale jama e partiji politique fa yotto bale ngana jaal lam neno kewdi neno ana batu fa en ndartida golleji an hanu ko tawde kanudi heejanede neno galleji meden di kala le mali le lede attide mali kala de nakala bismillah modon studio tamani kenyan horeje leedo en wi ino bami anniya numude neddo fa joomu fiya dabereji kawrinoji pelle murtule doni arabe e burtube de en fa joddo e lamu obe kalda wada kawral dum yalla ne hebe den wana kebaado fudum waawi num wonude on gorko kina tawe o jiddo leedo makko ni en o teddudo e yimbe go tawo dum laato gorworworo bangal politiki keden Ousmane Diko
president aniidi chubaado fa jokkito kaldal ele ko hawrana e politika faade gube murtude de dum woni ko Mahamadou Camara ministre kumaneedo yottinde kabaru le gouvernement o hokki tajoral mum o do chubaado andinte ko warata fayso andinaali heejo wattu mum ministre o wi dum taadata kaldal fuddan boyata so dewrintino o joinama dewrintino woni kumantodo e do yamiroore kananke leedi ndi kaldal hakkunde gube murtude de yimbe joodibe saahal leedi men o do darantodo kabaru saahal leedi men kabaru mum haalama balde jabbide de cagal ko kananke leedi ndi holliti emelala ana wondi e joyre fu etawede gube de ka wala ko njaabi ila puddode yontere nde ibe ka ana wondi e andinde anne lobbo fewde e kaldal e kawral do bamako do
hejaabe pelle emelala de en do woni be beltike e ko wiya neddo ana wara fa no me fa sura hakkunde mabbe kany e lamu o be kolliti du en dum wana go dum wa e wadede le mali chaahido jomu han kata jomu laato chaahido fa sube den fa o joro wawa jodo rentinde yimbe den wala den ko o jaabi dum en ana hanu ko tawde Isa Fakaba mo lamdo ndiri e attay ak Mohamed goto e horebe emene labe kede ne Umar Baygalu
dino parce que ce n'est pas
mi le mila jatti dum wana hunde heere sabi non dum wadira dum won le lam hakkunde jo kanko cebli drame kanko nono kumini do fa kaldal e kawral jam e dejjere warta le nokko dum hollitaama dum woni kaldal e kawral arande wangal hollitaama wi'e dum woni balde chapande jeegomde wotteji di jabbi fur jeewe yalla hono kaldal e kawral ngal ana wade kasen ay garobe yaade joni be kambe do inde mali tambe jaata mine min gatta kaldal e kawral ngal sina adnar Allah ndu fu hawra ko be darni walde dum woni humini de fa yirwer wad le saha leedi ndi ko mi de mila yodum yaade cagal so wurfito yeso non kan yo dile hen fu arande be jaw hono yirwer watta dum won leedi azawad ndi gouvernement o dan hani famde labbina dum faado labo so kaldale kawral ngal an wada fu sina jaa yalla hono haggitere lam wadirta dum won leedi azawad ndi fu wadle nokko azawad o tan hollite dum woni haqqeji mudum jaati jaati
kajja do le rune mede afrique leede mudum joka gonde e lefol sahel de ena jodido le maldo biete do pierre buyoya mo hollite wiide leede afrique de ena hande fu buri joka hono wadande leedi meden di o haali o ka do hala wattu premier ministre keso o en silmino moto mudun tonde o humpiti on wiide du en abada dental leede de en afrique le walde mudun de en tampata woto jono nota de mali bangal jawdi e bangal ko haja fu
tamani
beta hande lamu o enna e bale jama kewde kanyu e fa yotto hejabe partiji politique e balde gana jalla lamu jidi fa kaltida hala haggitere lamu de enna dewtere sawnde golleji tilsudi den fewnama wattu batuji bibbe leydi ndi enna gadunodi do bamako do enna ne enna Umar Waygalo mo landondiri kanko e Ahmadou Sissouma den horeje o do service bale jokka jama kaggitade de enna kede den Umar Waygalo
gouvernement a souhaité
gouvernement yidi fa bantira hunde juude dum woni kawtal ngadno ngal do ngal fa haggitere lamu wadale nokko fa min jaw hono dum warta fa jam e dejjere warta le nokko fa mali hanta dum woni leedi mudum di fur min tongi dum fuude leedi reji fa min jaw yalla hono haggitere lamu wadirta le nokko min tuugoto rezo ngaji di dum min jaw hono yirwer wadirta le nokko fu dum woni yaade hono kibaru jande en cialal en kanye en diam
la santé l'hydraulique
nden no leydi hollitidde leyde badiide Mali kewde kawri e batu bete hande bamako do enna baale jama e hejjabe parti politique fa yotto baale de gana jallaw pidan dabereji downo galleji meden do golleji han ko te meden di enna kani heejirede nden fa yotto hono kanko bete do Jean Didi Dakwo mo landondiri e Sidiki Kone goto e horebe enna kede den Ousmane Diko.
C'est pour
Yomijade no towtingol beengu le hirnaange Afrique hebirta sembe fa leede kalaajo France fu ndatti da dabare goto tonga dum e dereji joni o fuddira Mali bene kanye e Senegal ana heddi leede jeegon de du ngaran nattude hen towtingol beengu woni ko wanda fa yibbe keba faamu nafaamu jo inde gollirde balloje yimbe yibbe dun fa warde e wallude gollirde balloje fa mayti cugoloy buuto wadde fa towtingol beengu wada e sariya la sago jama e leleede de fu
façon familiale dans les pays
sakirabe do kaddu hande bangal kabar yurande e mawdi en jokka e jaara hono bangal region ngaji meden to papa men ko wodi to en sanjari kay yimbe didon tumama nyaw jorgal dande ana e mudu en den no wiete do menejito en den no an han ko te holtide goto bafulabe goto kenyeba neddo goto du en den no tumama nyaw cewde kay ana kay den no fa handun kay to ko foti yimbe ujunere ana e rafi ngureji temede jeyon jeena e mabbe ka ana ko tampube ye seeda tan den wobbe dum be do teme dido be ka fu nan nota ka joni fu dayan ko wadi den holi toñi holi ta tonuji ujunere ngureji ana han ko tare dare le kay fa be do notore den hollude tañe du yo walde de do wana jellaw bamde aniya fa burade rewbe be toña na toña torraji junnugol rewbe woni e mudum leylamo kulikoro o e be e yimbe den be yimbe hun fu ko jaa teme de tato den no tampube hen be en teme dere e noga e jeno yombe ka fu an hanu ko te walde de en hinni dum en le hitane 2013 de chafaaje goto goto e mabbe fu den an hanu ko tawe sode hun fu sode ujinaaji den ujunaay no e yottoto yaade ujunaji capanɗe nayi sefa ni sef kañum heejaniɓe ɗiɗo golleji ndenɗo croix rouge ndeɗo wadde han ko tawede daraninde yimɓe tolloyiɓe leyɗe goɗɗo ɓe enna ndenno faabora an han ɓami anne faaborade cenorɗe e cafaje keñe yimɓe gawu ndenno wartuɓe toon ɓe enna kala an han to ko ɓuuri yimɓe temeɗe jeetoyon woni ko dokka toon daaye fa yetto siyo ngaji cuddamaji arkillaji ndenno kañe fa yetto e basuji fa yetto kaaki defirteɗi ndenno hono ɗi ena ndi ballude ana han ko tawe ɗaminane ndenno ko fa waɗoye an songo du e ley balɗo garoje ɗe fa yimɓe temeɗe jeegoyon ɗum ballireɗum yimɓe ɓe kewa an han ko tawede kuccala so jaari to enna bawɗe ko foti sukaɓe temedere ndenno fa yetto rewɓe nogay e joyon ñande ko e galleji fa yetto yimɓe ko woɓɓe kase nogay e joyon ɓe ka miskinɓe fa sanne dokkama toon kulle kewɗe ndenno an han ko kuccala to enna juddamaje paɗe disaje fa yetto hono fu yetto hono yugu yuguji jaati e cenorɗe e kulle cindirɗe goɗɗe UNICEF kañum laati sababu so jokka hono so noti ɗeɗo baali kana e ley sikasu politiqueɗe hunde fof ko wonno jokka walde ndeno wiyetede hunde wojete ndeɗo walde mawde wiyetede réflexe de Bruce kamɓe faaɓorike cuuɗi lekko ñafunke ɗi enna ko foti jokka hono jooɗorɗe temedere janngude ley ñafunke jaatinɗe pewna ndeno notiraɓe ɗe enna ɗeno hollitidde fa jokka ɓe keɓe jooɗorɗe lekkol mabɓe sukaɓe keɓa ɗo jooɗo fa ɗum ɓuyta e tiiɗallaji mabɓe hollitidde fa hande joni min nani kabaru mawɗo yettike min ɗo enna yimɓe joyon hollitidde an han ko tawede yimɓe ndeɗo walde ne wona jallam wiyete CICRB ɓeɗo joppitama ɓe nanganomo ƴaɓɓade e leylamu gawo hedde gawo to wona koɓe nangana ndenno ɓeɗo yimɓe joyon CICR hande kabaru yettike min joni joni wiide ɓe kewti ko hay mabɓe se jaari segu hollitidde noggu beeteɗo Angoulême leydi lengendi mawdi gotiri gondi jokka leydi France ndenno ɓeɗo gaari faaɓorike segunkoɓe hunde fof ko wonno jokka koɓe tongidi talki kewɗi ɓe notorike segunkoɓe ko ley ko yatto cercle uji nayyi le laamu segu ayna kañum e pompier ɓe ɗum ɓe segu ɓe ɗum kaake kewɗi ndenno koɓe nawtoro e ley golleji mabɓe yambere mawde woni ko waɗi toon ndenno hunde fof ko jokka ɗo naati e ɗin kaake fu ana haani ko foti ko yahata temedere e capanɗe jetti million kalisi sefa woni ko waɗa e ɗiɗo kalisiji nden fa hande donnobe nden hunde fo moto ngaji e mobilaji ana tampi fa sanne e le moti sabbe koliti wiide be ko biete kuse ko be dun lelnirama ton fa ana bonna moto reji mabbe kala nden deedo walde no wana jalla biete ne palir kanyu wadi dido kabaruji yalla yimbe han kando to yimbe yarobe koyde ana deno den no miri kanyu wi hunde fu andanaka bangal dido golleji be do dumbi kana an ko tay dubbe bami anni motin ko bami anni yalla dun an ite law law e dido beddaji mabbe neddo waldinde wana jey lam holitide wietende welte hunger wife neddo de walde wana jey lam leedi alma fuddi kenye jenno janginde gollo be le ciudi jokka hono radio te le jennato en be jangine be pammine be kumpite ko heewi banga radio ngaji faandande jande dun en yo humpitide dun hono no jeeyngal yedirte fa ngiva baziji do kawral e yimbe ciagande jande yimbe pamminte le kumin ngaji kewdi den hundu fu ko wono jow jam deejere kanye e kawrital yimbe jaka hono kawra don le deejere do kaddude hande bangal kabaruji el mede hande di en den on kumpitama e do dido kabaruji mawdi en ji ko warata en ji jango bangal kabaruji mawdi goddo kase ciagal joni